abambo merwa ne wemba watimukuta kitegeza zefunde bitaba kayira najja mpola mpola ngendi gawengula mweka ngangonye teze mutasubira nabawaga kuninda abali babulu ekyo kizibu okuzaawo basudde waluli nanga bangegenya mwebale mwebale naye kibali myokutuuka ku wabudu kati mutuule wamu mbalaga ekyawuze ndiga ejjembe sikoppa bikoppe akawoo kenkoko sikegekeje mbalagala nga kalali anumako girofune n'amazzi kibuna omuntuuse andabakayita ne bamulirwana tomusajja atuuse ze ninga sente bwe nkukyalire ewwoyita ab'emmundu towajja ababbi mweneradde anjagala n'atanjagala yesawa nonyeemu aba njogera byendaba abali ebyammwe mwerire temuddiza kugula akanyamakubo okaluma okakute abaana boobali ng'okyali abulu bwolimala okufa toyitibwa bulu bakuyita mugenzi agenzi etaddika abakungu bazi beesunza ebintu byo bakusibya amagulu gyoli nti onodduka bakusibya akabaato ddamu noonyega ne bw'oba oziriseera kizibu okwatula abadde takwagala yetala lwolifa yasomba amazzi entaanaayo nasima mugulane nti mbuna omunsibule ekyo kindaga mubeera mwantama mumpenga nkyassa nzibemu ekijjukizo ekya abudu emikwano egyange musembere ndaba erino ttaffaali negenda nsanyusa maama fiina tolinda lwendifa mpe ttaffaali bayite bofu kasawuli samuna ndeteeka kuti oba bokisi itane moviti pasitambizaayo abeekawala bagamba ettaffaali eno lya abudu kino si kyange bw'omuukamba kkuse nawambadde kulanga wenkola sente zebeetema wano ku mulambo gwo bazikuwe ng'otunula okulemu kyokola kikyo ndaga omukwano nga mmaze okufa nga bwe natimba n'ebipande kikulu kyansala nezirangalonki okuzimpula muwoza tuleetera ekyapa waakiri nga bakusibye batono obaolaba abajja okukuyamba batono oba ofuna naye ng'ofudde ekibanga kikulu sente ez'amakugo zigenda bwe zityo olwo ne beetema engalike kijja kuyamba ku baana be basatu omulala namwandu gwayamba kuba alengedde ntikiriiko akabina bw'omala okufa abakazi babagabananga abagabana obukoko obwana bwane buzunga mu bibuga nga mikwano gyo gibatisa obuto ebyo byomwetema engalike njagala mubimpi ntegeekera abaweri pulezidenti w'eggwanga abeenialeemu ettaffaali ndinona abeefuddisi mwe mugula omusenyu n'abadipi mukuŋŋaana endifune zimba ekijjukizo mukwano gy'ogirabanga kuli ku cupa abakwagala ne baleeteeza ebiwe abalala ekibaleeta kukakasa ekikuluma oba towone balondemu ebyokubba omala okufaawo osanyusa atakwagala sibuli akaawo amaziga nti abavunnaku nze atanjagala ne mukufa sikwagala ndikulakira agaama amaali musu waki okunkubaganga obadde etonjagala wesanyukire kuba owonye ekimpereku kyembambasaba ettaffaali abanjagala ntegeekerwa ekijjukiza abanjagala tekyeyakizimba ye musajja nnyini bakazi eyali mukwano gw'abakazi n'abamwagala abaana b'abagenzi yaani akyabalaba basudde ne pawulo n'abawamala singa abaakolawo ekijjukizo ekibayamba abayimbi baafirika tuba ne pawa neekubira enduulu nga nkyabalaba sebo pulezidenti yamba ab'ebitone fe bayimbi baabawoomesa ekitawooma Nichuo mane tuchite chogulavi Nkwaga zata kwagara na yagara Akwagara ne murage chukuchaya Abuliro mugesa nyuka ni huko Zebo peta fali nsima mungirwa Eta fali, eta fali, eta fali
Zebo peta fali nsima mungirwa
Eta fali, eta fali, eta fali
Zebo peta fali nsima mungirwa
Wagome ya kanino neta fali
Zebo peta fali nsima mungirwa
Yeni famusika nino neta fali
Zebo peta fali nsima mungirwa
Seleko muhammadi kanino neta fali
Zebo peta fali nsima mungirwa
Mama kadaka senda geta fali
Zebo peta fali nsima mungirwa
Mama finanze geta fali
Zebo peta fali nsima mungirwa
Chirumira muna geta fali
Zebo peta fali nsima mungirwa
Vice president nino geta fali
Zebo peta fali nsima mungirwa
Ajichungu kanze nino geta fali
Zebo peta fali nsima mungirwa
Ajichimbanze nino geta fali
Zebo peta fali nsima mungirwa
Afande kawesa kandi no neta fali
Zebo peta fali nsima mungirwa
Afande kayuhura kandi no neta fali
Zebo peta fali nsima mungirwa
Abomu kakwara kandi no neta fali
Zebo peta fali nsima mungirwa